In Ephesians chapter 5,
I Efeserne kapittel 5,
Paul speaks a word concerning God's view of marriage.
Taler Paulus et ord angående ekteskap.
And he speaks of the relationship between the husband and the wife, the wife and the husband.
Og han taler angående relasjonen mellom ektepar, mann og kvinne.
And then he makes a connection between married life and God's purpose.
Så setter han en forbindelse mellom det ekteskapslivet og Guds hensikt.
And he goes on to say, actually, I'm talking to you about the great mystery.
Så går han videre, og så sier han, faktisk så taler jeg om det store mysteriet.
Christ and the church.
Kristus og menigheten.
The central vision brought to us through Paul is a vision of a great mystery.
Amen. Den sentrale visjonen brakt til oss av Paul er...
And this great mystery has two sections.
Og dette store mysteriet har to seksjoner.
There is the mystery of God.
Det Guds mysterium.
And there is the mystery of Christ.
Og så det Kristi mysterium.
The mystery of God plus the mystery of Christ equals the great mystery.
Guds mysterium og Kristi mysterium er lik det store mysteriet.
No one has ever seen God.
Ingen har noen gang sett Gud.
But we know from John chapter 1 verse 18, the only begotten Son makes God known.
Men vi vet fra Johannes 1:18 at Sønnen gjør Gud kjent.
God is a mystery.
Gud er et mysterium.
But the Son of God makes this mystery known.
Men Guds Sønn gjør dette mysteriet kjent.
That is why Paul in Colossians says that Christ is the mystery of God.
Dette er grunnen til at Paulus sier I Kolosserne at Gud er at Kristus Guds mysterium.
Christ is the embodiment of God.
Kristus kroppsliggjøringen av Gud.
And he is the expression of God.
Og han uttrykket av Gud.
He is the way to God.
Han veien til Gud.
He is the manifestation of God.
Han manifestasjonen av Gud.
He is the word of God.
Han Guds ord.
He is the definition of God.
Han Guds definisjon.
No one comes to the Father except through him, the Son.
Ingen kommer til Faderen uten gjennom han, Sønnen.
The great mystery, Christ and the Church, actually is the me in Acts chapter 9.
Det store mysterium Kristus og menigheten faktisk det store meg.
So tonight we need to consider the mystery of God.
Så I kveld så trenger vi å betrakte Guds mysterium.
Here we're not saying let's understand why God is mysterious.
Det ikke sant, nå skal vi forstå at Gud mystisk.
We're saying, how is this mysterious God revealed to us?
Hvordan dette mysteriet Gud avslørt for oss?
The one who makes God known, he is the mystery of God.
Den som gjør Gud kjent Guds mysterium.
He is the one who reveals this mysterious God to us.
Han den som avslører Guds mysterium for oss.
Now let's just consider the responsibility of making God fully known.
La oss nå betrakte dette med å gjøre Guds mysterium kjent.
And to make God known, not first by teaching things.
Og gjøre Gud kjent ikke bare ved å lære ting,
but making God known by expressing him.
Men gjøre Gud kjent ved å uttrykke ham.
Okay, you want to know God?
Du vil kjenne Gud?
The son would say, look at me.
Så ville sønnen si, se på meg.
When you see me, you see God the Father.
Når du ser meg, så ser du Gud Faderen.
Amen.
Well, God is infinite.
Vel, Gud uendelig.
How can you express a being who is infinite?
Hvordan kan du uttrykke et vesen som uendelig?
The one who expresses the infinite God must himself be without limitation.
Den som uttrykker den uendelige Gud må selv være uten begrensning.
Every once in a while I wonder, why is the universe so big?
En gang I ny og ne så tenker jeg, hvorfor universet så stort?
Why did God create a universe so vast? You get dizzy thinking about it.
Hvorfor skapte Gud et universum så stort at du blir svimmel når du tenker på hvor stort det?
Well, I don't know.
Vel, jeg vet ikke.
I just tell you my thought.
Jeg sier bare hva jeg tenker.
I think God created a universe this large to indicate that he is infinite.
Han lager et univers som så stort for å vise at han ubegrenset.
The person, Christ, who reveals God, must equal God in every way.
Personen Kristus som uttrykker Gud må være lik Gud på alle måter.
Based upon this thought, I need to say this concerning the term Christ.
Basert på den tanken så må jeg si dette angående Kristus.
This word Christ comes from the Greek word Christos.
Dette ordet Kristus kommer fra det greske ordet Christos,
signifying the anointed one.
Som betegner den salvede.
The Lord Jesus was anointed by God to fulfill God's purpose.
Jesus ble salvet av Gud for å gjøre Guds hensikt.
But now we have to begin to make one of the largest steps a believer can make concerning the faith.
Men nå, altså det største steget en troende kan gjøre når det gjelder tro.
This Christ is all-inclusive.
Denne Kristus altomfattende.
This expression is very important for us.
Dette uttrykket veldig viktig for oss.
It means that this Christ includes everything that is and can be said regarding God.
Dette innebærer at Kristus innebærer alt som og som kan bli sagt om Gud.
But not only regarding God.
Men ikke bare angående Gud.
Also regarding humanity.
Også angående menneskeheten.
And not only regarding humanity.
Og ikke bare angående menneske.
But also regarding the universe.
Også angående universet.
So here is what we mean.
Så her hva vi mener.
When we say Christ is all inclusive.
Når vi sier at Gud altomfattende.
Christ is the reality of God.
Kristus virkeligheten av Gud.
The reality of man.
Virkeligheten av mennesket.
And the reality of every positive thing in the universe.
Og virkeligheten av alle positive ting I universet.
God created so many things in order to have them signify Christ.
Gud lagde så mange ting for å la de betegne Kristus.
Now in these days the dear Swedes are really enjoying the sun.
Så I disse dager så nyter de hellige virkelig sola.
But sorry, That is not the real sun.
Beklager, men det ikke den virkelige sola.
The Bible calls Christ the Son of Righteousness.
Bibelen kaller sola Kristus rettferdighetens sol.
So the sun exists, but the reality of the sun is Christ.
Så sola eksisterer, men virkeligheten av sola Kristus.
Then what about the stars?
Men hva med stjernene?
They exist.
De eksisterer.
But the real star is Christ.
Men den virkelige stjernen Kristus.
The Bible calls him the morning star.
Bibelen kaller han morgenstjernen.
The real food is Christ.
Den virkelige maten Kristus.
The real air is Christ.
Amen. Den virkelige luften.
The real light is Christ.
Den virkelige lyset Kristus.
The real chair is Christ.
Den virkelige stolen Kristus.
The real clothing is Christ.
Den virkelige klærne Kristus.
Are you getting the point?
Forstår dere hva jeg sier?
Christ is the reality of every positive thing.
Kristus virkeligheten av alle positive ting.
So a lion may be viewed in a positive way.
Så en løve kan bli sett på en positiv måte.
So Christ is called the lion of the tribe of Judah.
For Kristus kalles løven av Judas stamme.
He's the real eagle.
Han virkelig ørnen.
He's the real beautiful flowers.
Han virkelig nydelig blomsten.
This is what we mean by all inclusive.
Det dette vi mener med altomfattende.
So Christ is God in full.
Så Kristus Gud til fulle.
All the attributes of God are expressed in him.
Alle Guds attributter uttrykt i ham.
Christ is God becoming man.
Kristus Gud som blir menneske.
So the reality of humanity is in him.
Så virkeligheten av mennesket i ham.
And all the human virtues are in him.
Og alle menneskelige dyder I ham.
Then every positive thing in the universe is a sign of Christ.
Så alle positive ting I universet en betegnelse på Kristus.
Actually, Christ is our universe.
Amen.
Faktisk så Kristus vårt univers. Wow.
The all-inclusive Christ.
Den altomfattende Kristus.
Amen.
Not only our Savior.
Ikke bare vår frelser.
Not only our Redeemer.
Ikke bare vår gjenløser.
Not only the one appointed and anointed by God.
Ikke bare den som utvalgt og salvet av Gud.
But the one who is God, man, and the reality of every positive thing.
Men den som Gud og menneske og virkeligheten av alle positive ting.
This is the Christ who embodies God.
Dette den Kristus som kroppsliggjør Gud.
And this is the Christ who expresses God.
Og dette den Kristus som uttrykker Gud.
This Christ who embodies and expresses God makes God known to us.
Denne Kristus som kroppsliggjør og uttrykker Gud, gjør Gud kjent for oss.
When some religious people hear us speak this way,
noen religiøse mennesker taler på denne måten,
like Christ is the real lamb,
som Kristus det virkelige lammet,
and Christ is the real food,
og Kristus den virkelige maten,
and the real sun,
og den virkelige solen,
they say you are pantheists.
Så sier de at du panteist.
You think God and nature are the same.
Dere tror at Gud og naturen den samme.
Come on, get real.
Kom igjen, bli virkelig.
We don't say God and nature are the same.
Vi sier ikke at Gud og naturen den samme.
God created nature.
Gud skapte naturen.
And the nature he created is a picture of himself.
Men naturen han skapte et bilde av ham selv.
Only religious people can make accusations like that.
Bare religiøse mennesker kan gjøre beskylde oss for dette.
So what I'm trying to communicate is that the Christ, who is the mystery of God, wants to be everything to us.
Så det jeg prøver å formidle at den Kristus som Guds mysterium alt for oss.
And eventually the apostle Paul came to know Christ in this way.
Og til slutt så kom apostelen Paulus dit hen at han kjente Kristus på denne måten.
The apostle John also did.
Apostelen Johannes gjorde også.
You read his gospel.
Du kan lese hans brev.
Christ is the word.
Kristus ordet.
Christ is God.
Kristus Gud.
Christ is light.
Kristus lys.
Christ is life.
Kristus liv.
Christ is resurrection.
Kristus
Christ is the truth.
Kristus
Christ is the way.
Kristus
Christ is the lamb.
Kristus
Christ is the shepherd.
Kristus hyrden.
That's all inclusive.
Det alt omfattende.
Now there is one particular book in the Bible that contains the highest revelation of Christ.
Det en spesiell bok I Bibelen som åpenbarer Kristus på en spesiell måte.
So I'll give you a hint. It's not Ecclesiastes.
Så gir dere et hint. Det ikke klagesangene.
It is the little book of Colossians.
Det den lille boken Kolossene.
And what we're going to do now for a little while is take a tour of Colossians looking for Christ.
Og det vi skal gjøre nå ta en liten tur I Kolossene og se etter Kristus.
Now, when I go on trips with saints, I'm a little different from most of them.
Når jeg går på tur med hellige, så litt forskjellig fra alle de andre.
The difference is on a very small thing.
Forskjellen en veldig liten ting.
They like to take pictures.
De liker å ta bilder.
I just like to look at the thing.
Jeg foretrekker å se på tingene.
Remember one time we were in Israel, and that these dear ones were taking so many photos.
En gang så var vi I Israel, og disse kjære hellige tok så mange bilder.
Then you get all the pictures back, you got to try to figure out what they are.
Når du får bildene tilbake, så må du prøve å finne ut av hva var det.
I'll just let my mind be the camera.
Jeg la bare hjernen min være kamera.
So as we take our tour of Colossians, you can do either one.
Så når vi tar denne turen I Kolossene, kan du gjøre begge denne.
You can take photos or you can just look.
Du kan ta bilder eller du kan bare se.
Okay, Paul wrote this epistle from prison.
Så Paul skrev dette brevet fra fengsel.
And what he wrote about is the Christ he knew.
Så den Kristus han talte om, det var den Kristus han kjente.
This was the Christ he saw.
Det var den Kristus han så.
This was the Christ whom he heard speaking.
Dette var den Kristus som han hadde hørt tale.
This is the all-inclusive Christ.
Dette den altomfattende Kristus.
So we begin our tour.
Så vi begynner vår tur.
With chapter 1.
Med kapittel 1.
Verse 12.
Vers 12.
Giving thanks to the Father.
Så dere takker Faderen.
Who has qualified you for a share
som har gjort oss I stand til å få del
of the allotted portion of the saints in the light.
Av de helliges arv I lyset.
Okay. Allotted portion.
Arv.
This refers to the good land of Canaan.
Dette refererer til Kanaans gode land.
That is a type of the all-inclusive Christ.
Det et bilde på den altomfattende Kristus.
After the tribes possessed this land,
stammene altså de innehadde hele landet.
Every tribe was given a portion by lot.
Hver stamme fikk en porsjon hver etter et mål.
So every tribe was given their portion of the land.
Så hver stamme mottok deres porsjon av landet.
Now Paul is using that in this verse.
So Paulus bruker dette I en vers.
He says the Father has qualified you to inherit Christ.
So Faderen har gjort dere I stand til å få del I det hele.
Signified by the land.
Som betegnes ved landet.
A wonderful rich land.
Et vidunderlig rikt land.
And you have that portion.
Og dere har denne porsjonen.
And it's in the light.
Og det I lyset.
So this is the first thing Paul says. The Father has qualified you to inherit a large portion of the all-inclusive Christ.
Så det dette Paul sier, dere har I stand til å få arve en stor porsjon av den altoppfattende Kristus.
Every one of us has our own portion.
Hver og en av oss har en porsjon.
And the only way we can enjoy these portions is through you.
Og den eneste måten vi kan nyte den porsjonen gjennom dere.
You enjoy Christ in a particular way.
Dere nyter Kristus på en bestemt måte.
That is your portion.
Det deres porsjon.
You experience him.
Dere erfarer ham.
You are filled with him.
Dere blir fylt av ham.
And then you share him with the rest of us.
Så deler dere han med resten av oss andre.
And we all do the same.
Og vi gjør alle det samme.
This is how the riches of Christ fill the church.
Dette hvordan Kristi rikdom må fylle menigheten.
Then verse 13.
Så vers 13.
Who the Father delivered us out of the authority of darkness.
Han den som har fridd oss ut av mørkets makt.
And transferred us into the kingdom of the Son of His love.
Og satt oss over I sin elskede sønns rike.
So here Paul puts together the kingdom with the Son.
Her setter Paulus sammen rike og sønnen.
And how does he define the Son?
Og hvordan definerer han sønnen?
It's the Son of God's love.
Det Guds kjærlighets sønn.
How does God feel toward his Son?
Hvordan føler Faderen?
Well, what did God declare?
Og hva deklarerer?
He said, "This is my Son, in whom I delight."
Han sier, "Dette min sønn, han som jeg har velbehag I."
Do you know where we are right now?
Vet dere hvor vi akkurat nå?
We are in the kingdom of the Son.
Vi I Guds rikes, vi I Guds sønns rike.
And it is the Son in whom the Father delights.
Og det sønnen Gud har sitt velbehag.
This makes the kingdom the most pleasant place in the universe.
Dette gjør riket til det mest behagelige stedet I universet.
Here there is love, life, and light.
Her det kjærlighet, liv og lys.
And here we sense God's love for His Son.
Og her fornemmer vi Guds kjærlighet for sin sønn.
And the love God has for His Son, He also has for us who are His sons.
Amen.
Og kjærligheten han har for sin sønn, har han også for oss som hans sønner.
Then Paul continues.
Så fortsetter Paulus.
Referring to the Son.
Og viser til sønnen.
In whom we have redemption.
I ham har vi forløsningen.
Redemption means we were lost.
Forløsning betyr at vi var tapt.
But a price was paid to recover us.
Men en pris ble betalt for.
And now we belong to God.
Og nå tilhører
Gud. That's redemption.
Det forløsning.
We may say redemption is a thing.
Vi kan si forløsning en ting.
But we have redemption in a person.
Men vi har forløsningen I en person.
Who is the Son of God's love?
Som Guds sønns kjærlighet.
And we have the forgiveness of sins.
Og vi har syndenes forlatelse.
Now Paul continues.
Og Paul fortsetter.
He's still speaking about Christ.
Han fortsetter å tale om Kristus.
Who is the image of the invisible God.
Som bildet av den usynlige Gud.
This is Christ.
Dette Kristus.
He is the visible expression of the invisible God.
Han det synlige uttrykket av den usynlige Gud.
So Christ is the image of God.
Så Kristus bildet av Gud.
Now here's a pleasant question.
Så et behagelig spørsmål.
Then in whose image were we created in Genesis 1:26?
Så i hvilket bilde ble vi skapt i første Mosebok 1:26?
If we were created in the image of God,
hvis vi ble skapt i Guds bilde,
and the image of God is Christ,
og Guds bilde Kristus,
does this not mean we were created in the image of Christ?
Betyr det ikke at vi ble skapt i Kristi bilde?
So that we would be the expression of Christ?
Slik at vi kan bli uttrykk av Kristus.
And he is the firstborn of all creation.
Og han den førstefødte i hele skapelsen.
In creation, he has the preeminence.
I skapelsen så han første.
Because in him all things were created.
For i ham ble alle ting skapt.
The whole universe was created in Christ.
Hele universet ble skapt i Kristus.
Right now the whole universe is being held together in Christ.
Akkurat nå blir hele universet holdt sammen i Kristus.
Then at the end of verse 16, all things were created through him and unto him.
So i enden av vers 16 så ble alle ting skapt ved ham.
So Christ is the means.
Så Kristus
and Christ is the goal.
Måten. Kristus målet.
In verse 17,
i vers 17,
all things cohere in him.
I ham består alle ting.
Cohere means hold together.
Og består betyr å holde sammen.
Okay. You enjoy the song, Jesus is getting us together.
Det nøyt den salmen, Jesus bringer oss sammen.
Now I'd like to sing this.
Nå ønsker jeg å synge dette.
Jesus is holding us together.
Jesus holder oss sammen.
Don't worry, you're not going to fall apart.
Ikke vær redd, dere kommer ikke til å gå.
Everything is being held together in Christ.
Alt blir holdt sammen i Kristus.
Verse 18.
Vers 18.
This is still Christ.
Dette fremdeles Kristus.
He is the head of the body.
Han hodet for legemet.
He is the beginning.
Han begynnelsen.
He is the firstborn from the dead.
Han den førstefødte av de døde.
That means many others will follow.
Det betyr at mange andre
all the believers that have passed away will be resurrected.
Alle de troende som har gått til Herren vil bli oppstanden.
That he himself might have the first place in all things.
For at han skal ha overhøyhet i alle ting.
So let's pause here.
Så la oss ta en pause her.
God's intention is that Christ have the first place in everything.
Guds intention at Kristus har førsteplassen i alle ting.
Well, let's leave the whole universe for a minute.
La oss forlate hele universet et øyeblikk.
And let's come to a different universe.
Og la oss komme til et annet univers.
Your universe.
Wow. Ditt univers.
Each one of us has a little universe.
Hver og en av oss har et lite univers. Ikke sant?
There are people and things and matters.
Det personer, ting og saker.
In your universe.
I vårt univers.
And something that may affect someone else's universe doesn't affect you.
Og det som påvirker en annens univers, det påvirker kanskje ikke deg. Kanskje ikke deg.
So do you all agree that you have a personal universe?
Så dere alle enige om at vi alle har et personlig univers?
So you yourself and everything related to you is there, right?
Så du selv og alt som relaterer til deg
all of your relationships.
Alle forhold.
All that's going on inside of you. All of your possessions. Your employment. Everything related to you.
It's
a little universe. Okay. Who is first?
Hvem først?
Okay. Who is first? Now, as fallen persons, we are first.
Som fallende personer vi først.
And there was even someone in the church who had a special kind of love.
Och det är till och med någon I människan som har en speciell typ av kärlek.
You might never have heard of this kind of love before.
Du har kanske aldrig hört om denna kärleken förr.
But John understood.
Men
Johannes he said Diotrephes, he loves to be first.
Han älskar att vara först.
But God's goal is that Christ have the first place.
Men Guds mål är att Kristus har första platsen.
In your heart.
In ditt hjärta.
In your soul.
I själen din.
In your relationships.
I dina förhållanden.
In your marriage.
I äktenskapet.
In your family.
I familjen.
In your caring for your health.
I det att du tar vara på hälsan din.
In your finances.
I finanserna dina.
And this Christ who has the first place is the all-inclusive Christ.
Och den Kristus som har första platsen, den allomfattande Kristus.
Now we go on in verse 19.
Nu går vi vidare till vers 19.
In him all the fullness was pleased to dwell.
För det var i han efter faderns välbehag att hela fullheten skulle bo I han.
Through him all things were reconciled to God.
Och med han blev alla ting förliket med sig själv.
The Lord made peace through the blood of the cross.
Och med han gjorde han fred med hans blod på korset.
Well, this is chapter 1. We're not done yet.
Detta är kapitel 1, vi är inte färdiga än.
Then in verse 27.
Så vers 27.
To whom God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
För dem ville Gud göra känt vilken rikdom och härlighet det är I denna hemligheten bland hedningarna, där Kristus I dere hoppet om härligheten.
So this is Colossians 1.
Detta är Kolosserna 1.
What kind of person is this?
Vilken person är detta?
Everything was created in him and through him.
Allt blev skapat I him.
Everything holds together in him.
Allt blir hållt samman av han.
He himself is the kingdom.
Han själv är riket.
He is our inheritance.
Han vår arv.
We have redemption in him.
Vi har förlösning.
The forgiveness of sins in him.
Vi har tillgivelse av synder.
Chapter 2.
Kapitel 2.
In verse 2, Paul speaks of the mystery of God, Christ.
I vers 2 talar Gud om Kristi mysterium.
Then in verse 3 he says this.
I vers 3 säger han detta.
In whom Christ all the treasures of wisdom and knowledge are hidden.
I ham är alla visdomens och kunskapens skatter skjult.
So in Christ there are treasures.
I Kristus är det skatter.
All the treasures of wisdom and knowledge.
Alla visdomens och kunskapens skatter.
But they're hidden.
Men det är gömt.
But we are in Christ.
Men vi är I Kristus.
In Christ are all these treasures.
Och Kristus är alla dessa rikedomarna.
Have you been in a situation in the last year that required wisdom?
Har du varit I en situation I löpet av det senaste året som krävde visdom?
According to Ephesians chapter 3.
Ifølge Efeserne kapittel 3.
God will make his wisdom known through the church to all the evil powers in the air.
Vil Gud gjøre visdommen kjent I menigheten til alle makten I himmelrommet.
Wisdom is the ability to solve impossible problems.
Visdom är evnen till att lösa omöjliga problem.
It's a very serious thing to have someone in governmental power who has no wisdom.
Det är väldigt allvarligt att en som har administrerande kraft inte har någon visdom.
But that is what we have been living under in the US.
Men det är det vi har levt under I
smart people.
I US.
Very smart.
Smarta folk.
No wisdom.
Ingen visdom.
The problems that exist require divine wisdom.
Det problemet som existerar, det kräver den gudomliga visdomen.
But most people rely on human opinion.
Men de fleste belager seg på menneskelig
even among us.
Selv blant oss.
We use our mind to try to understand something.
Vi forsøker å bruke vårt sinn til å forstå ting.
But those who know Christ,
men de som kjenner Kristus,
they don't exercise opinion.
De opphører ikke meninger.
They recognize, Lord, only you can handle this.
De anerkjenner at Herre, bare du kan.
All the wisdom is in you.
All visdommen I deg.
You know, I'm referring to married life again.
Så hvis vi viser til ekteskapslivet igjen.
Peter says something interesting to husbands.
Peter sa noe interessant til ektemenn.
He says, you husbands,
han sa, dere ekte menn,
you have to live with your wives according to knowledge.
Dere må leve med ektefellen deres I samsvar med kunnskap.
Knowledge.
Kunnskap.
Let me assure you.
La meg forsikre dere.
It takes supernatural knowledge and wisdom to live with her your whole life.
Det kreves ekstraordinær, superordinær visdom til å leve med henne hele livet.
To understand the female vessel.
Å forstå den kvinnelige karet.
Not to criticize, to understand.
Ikke kritisere, men forstå.
To understand the marriage relationship.
Å forstå det ekteskapelige forholdet.
So how would you like to be given the responsibility of solving all the problems on earth?
Så hvordan vil du like å få den utfordringen å løse alle problemene på jorden?
Well, Christ has this responsibility.
Vel, Kristus har dette ansvaret.
And he has all the wisdom.
Og han har all visdommen.
Okay. Then,
so,
in verse 6, he says, as therefore you have received the Christ Jesus, the Lord, walk in him.
Slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus Herren, så vandrer han.
Having been rooted and being built up in him.
Rotfestet og oppbygget I ham.
Did you realize you're a plant?
Innser du at du en plante?
You are rooted in Christ as the soil.
Du rotfestet I Kristus som jorda.
And because you're rooted in Christ as the soil,
og fordi du rotfestet I Kristus som jorda,
you know what you need to do?
Så vet du hva du trenger å gjøre?
You need deep roots.
Du trenger dype røtter.
And at the end of these roots, there are tiny little hairs.
Og på enden av disse røttene så små hår.
And you absorb God into your being through Christ as the soil.
Og så absorberer du Kristus som gjennom Kristus som jorda gjennom disse.
Outwardly, you're working hard at your job.
Utvendig så jobber du hardt på ditt arbeid.
But inwardly, you are rooted.
Men innvendig du rotfestet.
And you are absorbing God into your being.
Og du absorberer Gud opp I ditt vesen.
Then in verse 9.
Så I vers 9.
For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily.
For I ham bor hele guddommens fylde legemlig.
The entire triune Godhead dwells bodily in Christ.
Hele guddommens fylde bor kroppslig I Kristus.
Then look at verse 10.
Så se på I vers 10.
And you have been made full in him.
Og I ham har dere blitt fylt.
Please follow this. The fullness of God is in him.
Guds fylde I ham.
Now you are in him.
Nå du I ham.
So you are made full in him.
Så du gjort full I ham.
And the one in whom you are is the head of all rule and authority.
Og I ham som du han hode for all myndighet og makt.
So on the one hand we are plants absorbing him.
Så på en måte så vi planter som absorberer ham.
On the other hand we're being made full in him.
På en annen måte så vi
and then we realize something.
Og så innser vi noe.
The Christ in whom I live is the head of all authority in the universe.
Kristus som jeg lever, han gjort til hode over all myndighet.
Then Paul goes on to describe our experience of being in Christ.
Så går Paulus videre og beskriver vår erfaring av å være I Kristus.
Verse 11, in him you were circumcised.
Vers 11, I ham ble også dere omskåret.
This means experience the cross.
Dette betyr å erfare korset.
Verse 12, buried together with him in baptism.
Vers 12, da dere ble begravd med ham I dåpen.
In which also you were raised together with him.
I den ble også dere oppreist med ham.
Do you know what the Christian life is?
Vet dere hva det kristne livet er?
The Christian life is a repetition of the history of Christ lived out in us.
Det kristne livet er historien til Kristus repetert ved å leve ut gjennom oss.
Christ had all the experiences.
Kristus hadde alle erfaringene.
We are in him.
Vi I ham.
Therefore his history becomes our experience.
Derfor blir hans historie vår erfaring.
When he was crucified, we all were crucified.
Da han ble korsfestet, ble vi alle korsfestet.
When he was resurrected, we all were resurrected.
Da han ble oppstanden, ble vi alle oppstanden.
When he ascended, we ascended.
Da han ble himmelfart,
when he sat down, we sat down in him.
Da vi satt ned, så satt vi ned I ham.
We should not try to have spiritual experiences apart from Christ.
Vi burde ikke søke å ha åndelige erfaringer utenom Kristus.
A Christian simply experiences Christ in his experience.
En kristen erfarer faktisk erfaringene I hans erfaringer.
We were buried with him.
Vi ble begravd med ham.
We were raised with him.
Vi ble reist opp med ham.
Then in verse 19, we hold him as the head.
Og I vers 19 så holder vi fast ved hodet.
And out from him as the head, the whole body is growing.
Fra ham får hele legemet næringen.
With the growth of God.
Og vokser med den vekst som fra Gud.
Then verse 20.
Så vers 20.
If you have died with Christ from the elements of the world.
Hvis dere da døde med Kristus fra verdens makter.
So we have died with Christ.
Så vi har dødd med Kristus.
And then Paul goes on to say.
Så går Paulus videre og sier.
That the things in the religious ritual are just shadows of Christ.
Så tingene I de religiøse ritualene bare skygger av Kristus.
That's in verse 17.
Det I vers 17.
Which are a shadow of the things to come. But the body is of Christ.
Som bare en skygge av de kommende ting, men legemet tilhører Kristus.
That verse means Christ is the reality of every positive thing.
Det verset viser at Kristus virkeligheten av alle positive ting.
Now we're nearing the end.
Så nå vi der.
Chapter 3.
Kapittel 3.
You were raised together with Christ.
Hvis du da ble oppreist sammen med Kristus.
Verse 3.
Vers 3.
Your life is hidden with Christ in God.
Deres liv skjult med Kristus I Gud.
Verse 4.
Vers 4.
Christ is our life.
Kristus vårt liv.
When Christ is manifested,
når Kristus åpenbares,
we will be manifested with him in glory.
Så blir vi åpenbart sammen med ham I herlighet.
Verse 10.
Vers 10.
Speaks of the new man.
Taler om det nye mennesket.
In verse 11.
I vers 11.
In the new man, there's no Greek or Jew.
I det nye mennesket det hverken greker eller jøde.
But Christ is all and in all.
Men Kristus alt og I alle.
Christ is everyone. Christ is in everyone.
Kristus alle, Kristus I alle.
Verse 15.
Vers 15.
Let the peace of Christ arbitrate in your heart.
La Guds fred råde I hjertene deres.
Verse 16.
Vers 16.
Let the word of Christ dwell in you richly.
La Kristi ord bo rikelig I dere.
I think we have some impression.
Jeg tror vi har noe inntrykk.
Of what Christ was to Paul.
Om hva Kristus var for Paulus.
Paul knew he was in prison.
Paulus visste at han var I fengsel.
He knew there was a chain on him.
Han visste at det var en lenke på han.
But actually, he was living in another realm.
Men I virkeligheten så levde han I en annen virkelighet.
The Christ he just wrote about was his Christ.
Den Kristus vi leser om, det var hans Kristus.
The image of God.
Guds bilde.
Paul was in the kingdom of the Son of God's love.
Kristus var I riket til han elskede sønn.
Christ was his reality.
Kristus var hans virkelighet.
Christ was everything to him.
Kristus var alt for ham.
This is what he learned.
Dette var han
This is why he could say in Philippians, I can be in any kind of situation.
Dette var grunnen til at han I Filipperne kunne si, jeg
And we are learning
kan ta alle situasjoner. Vi lærer dette.
In a very real sense, the outward situation doesn't mean a thing.
På en veldig virkelig måte så betyr ikke den utvendige
It does not affect the spiritual reality.
Det påvirker ikke den åndelige virkeligheten.
If God puts us in an environment, that is so that we may experience this Christ.
Hvis Gud putter setter oss I et visst miljø, så det fordi vi skal erfare denne Kristus.
This is the Christ who makes God known to us.
Dette den Kristus som gjør Gud kjent for oss.
Now shortly we'll go through the outline in a quick way.
Ganske snart så vil vi gå gjennom outline på en rask måte.
But I want to hear say something about the importance of knowing God through Christ.
Men jeg vil si noe om viktigheten å kjenne Gud gjennom Kristus.
I was burdened to give a message on this in the recent training.
Jeg hadde byrde om å gi et budskap for dette I den siste trening.
And we were helped very much by Brother Nee's ministry on this point.
Og vi ble hjulpet veldig mye av Brother Nee's tjeneste på dette punktet.
He said it's one thing to know God as the Father.
Han sier at det en ting å kjenne Gud som Faderen.
But it's a very different thing to know God as God.
Men det noe helt annet å kjenne Gud som Gud.
God is the sovereign ruler of heaven and earth.
Gud den suverene, den som regjerer suverent over himmelen og jorden.
Actually, many believers in their being, when certain things happen to them,
mange troende,
they're offended with God.
Mange troende blir offended av Gud. Noen visse ting skjer.
Or at least they have a controversy with God.
I det minste så har de en diskusjon med Gud.
And that is indicated by the word why. Why?
Og dette vises gjennom ordet hvorfor, hvorfor?
And God is silent.
Og Gud helt tyst.
Remember when John the Baptist was in prison?
Husker du den gangen døperen Johannes var I fengsel?
And then he sent a message to Jesus.
Og så sendte han en beskjed til Jesus.
He said, "Are you the coming one?"
Han sa, du den som skal komme?
Are you really the Christ?
Du virkelig Kristus?
Or should we expect another?
Eller skal vi forvente en annen?
John was full of doubt.
Johannes var full av tvil.
Then this is how the Lord answered.
So Herren svarte på den
You
måten.
Tell John.
Du forteller Johannes.
The blind see.
De blinde
the deaf
ser.
Hear.
De døve hører.
The lame walk.
Og de lamme går.
The dead are raised.
De døde blir reist opp.
The poor have the gospel preached to them.
De fattige får evangeliet forkynt til dem.
But you're blessed if you're not offended at me.
Men du velsignet hvis du ikke tar anstøt av meg.
In other words, the Lord is saying, John, I will not do anything for you.
På en annen måte så sier Herren, Johannes, jeg vil ikke gjøre noe for deg.
I heal others.
Jeg vil helbrede andre.
I do so many things for them.
Jeg gjør så mange ting for dem.
But I will do no miracle for you.
Men jeg vil ikke gjøre noe mirakel for deg.
You're blessed if you're not stumbled in me.
Du velsignet hvis ikke du tar anstøt for meg.
I believe John then was at peace.
Jeg tror Johannes etter det var I fred.
I'll tell you, my brothers and sisters, God really is a mysterious God.
Jeg forteller dere, kjære, at Gud virkelig en mystisk Gud.
And Isaiah 55 says, As far as the heavens are above the earth, so are God's ways above our ways.
Jesaja 55 sier, slik himmelen høy over jorden, slik Guds veier.
So we need Christ the Son
so vi trenger Kristus,
to make God known to us.
So vi trenger Kristus Sønnen for å gjøre Gud kjent for oss.
So that we can let God really be God to us.
So vi kan la Gud virkelig være Gud for oss.
When my wife, Susan, was in the emergency room in the hospital.
Da min kone Susan var I nødrommet på sykehuset.
My daughter asked her one of two questions she asked her mother.
Så spurte datteren mammaen to ganger.
She asked her, "Are you ready, Mom, to be with the Lord?"
Du klar, mamma, å være med Herren?
And her mother said, "Becky, I've been spending my whole life getting ready."
Og da sa hun, Becky, jeg har brukt hele livet mitt på å bli klar.
Then some weeks later, as she was receiving hospice care,
my wife, excuse me.
Becky asked her another question.
So, spør et annet spørsmål.
Mom, are you bothered? Are you offended with God about this?
Mamma, har du tatt anstøt av Herren på grunn av dette?
And she said, "I have no problem with God."
Så sa hun, "Nei, jeg har ingen problemer med Gud."
So she had a victorious end.
Så hun hadde en
seier. That is the Lord's mercy.
Det var Herrens nåde.
The Son of God, in obedience to God,
Guds sønn,
died at the age of 33 and a half.
Guds sønn I lydighet til Gud døde I en alder 33 og et halvt år.
Why God does certain things, I don't know.
Hvorfor Gud gjør visse ting, vet jeg ikke.
But one thing I do know.
Men en ting vet jeg.
He is not only God.
Han ikke bare Gud.
He is my God.
Han min Gud.
Remember what the Lord told Mary on the day of his resurrection.
Husk hva Herren fortalte til
He said, go to my brothers and tell them.
På oppstandelsesdagen, gå til mine brødre.
I ascend to my Father and your Father.
Jeg reiser opp til min Fader og deres Fader.
To my God and your God.
Til min Gud og deres Gud.
Now my Father is your Father.
Så min Fader deres Fader.
I'm the Son, he's my Father.
Jeg sønnen, og han min far.
You are my brothers, he is your Father.
Dere mine brødre, og han deres.
Now my God is your God.
Så min far deres Gud.
As a man, he is my God.
Så som et menneske, så han min Gud.
And he is your God.
Og han deres Gud.
I just treasure that in the Son.
Jeg bare oppskatter at I sønnen,
something impossible could happen in me.
Så kunne noe usannsynlig skje I meg.
I could let God simply be God.
Jeg kunne ganske enkelt la Gud være Gud.
You just do whatever you want in the way you want to do it.
Bare la Gud gjøre det han vil på den måten han vil gjøre det.
Because your Son shows us what it's like to live this way.
Fordi bare sønnen viser hvordan det å leve på denne måten.
He humbled himself. He emptied himself.
Han ydmyket seg selv. Han uttømte seg selv.
He was obedient unto death.
Han var lydig inntil døden.
God was his God.
Gud var hans Gud.
Now he is called the mystery of God.
Nå ble han kalt Guds mysterium.
Making God real to us.
Og som gjør Gud virkelig for oss.
Bringing God into us.
Og som bringer Gud inn I oss.
Enabling us to know God.
Og som gjør oss I stand til å kjenne
Gud. To trust God.
Og stole på Gud.
The Lord is the one who fulfilled the commandment. You shall love the Lord your God from your whole heart, from your whole soul, from your whole mind, from your whole strength.
Herren den som oppfyller I oss at du skal elske Gud av hele din forstand, av hele ditt hjerte.
He is the one who loves God like this.
Han den som elsker Gud.
He didn't say love the Father. He said love God.
Amen. Han sa ikke elsk Fader, han sa elsk Gud.
He loved God with his whole being.
Han elsker Gud.
With all of his energy.
Med hele hans vesen.
With his whole heart.
Vesen med hele
his whole soul.
Hjerte,
his mind.
Og hele hans
he loved sjel. God.
Amen. Han elsket Herren. Amen. Gud, han elsket
he
Gud.
Expressed God to us.
Han
brought God to us.
Han uttrykket Gud for oss.
He ministered God to us.
Han tjente oss med Gud.
We see him. We see God.
Vi ser ham og vi ser Gud.
We contact him, we contact God.
Vi kontakter ham og vi kontakter Gud.
We know him, we know God.
Vi kjenner ham og vi kjenner Gud.
This is the only way the true and living God is made known to human beings.
Dette den eneste måten den sanne Gud gjort kjent for mennesker.
This is Christ as the mystery of God.
Dette Kristus som Guds mysterium.
The embodiment and expression of God.
Det kroppsliggjøringen og uttrykket av Gud.
You know, regarding God being God.
Angående det at Gud Gud.
The Lord fully understands our situation.
Så forstår Gud fullstendig vår situasjon.
Hebrews says our high priest is touched with the feelings of our infirmities.
Hebreerne sier at vår ypperste prest berørt av
he knows our situation.
Han kjenner vår situasjon.
And so this one who is the mystery of God, defining God, expressing God, enables us to make his God our God in our daily reality.
Så denne Guden som han som uttrykker oss gjør oss i stand til å kjenne han som Gud.
Now we can read through the outline to kind of summarize a number of these points.
Nå kan vi lese gjennom outline for å summere en del av disse punktene.
God is a mystery.
Gud et mysterium.
And Christ, as the embodiment of God to express him,
Christus,
is the mystery of God.
Og Kristus som kroppsliggjøringen av Gud for å uttrykke ham Guds mysterium.
That's the significance of the expression, the mystery of God.
Det betydningen av uttrykket Guds mysterium.
He embodies God to express him.
Han kroppsliggjør Gud for å uttrykke ham.
Tomorrow we will see that the church is the mystery of Christ.
I morgen vil vi se at Kristus, nei, menigheten.
Who can see Christ today?
Vi ser Kristus.
Who can know Christ today? He's invisible.
Hvem kan kjenne Kristus I dag? Han usynlig.
But Christ is expressed through the church.
Men Kristus uttrykt gjennom menigheten.
The day will come when we will be able to say, do you want to see Christ?
Dagen vil komme da du kan si, vil du se Kristus?
Come meet with us.
Så kom og møt med oss.
You'll see Christ.
Så vil du se Kristus.
The church is Christ expressed.
Menigheten Kristus uttrykt.
The mystery of God is Christ as the embodiment and manifestation of God.
Guds mysterium Kristus som kroppsliggjøringen og manifestasjonen av Gud.
Making God so real and enjoyable to us.
Som gjør Gud så virkelig og nytbar for oss.
Don't you want God to be real?
Vil dere at Gud skal bli virkelig?
I mean in your actual situation.
Jeg mener I din
whatever it is.
Faktiske situasjon, uansett hva det
I'll tell you, God will become more real to you than you are to yourself.
Jeg forteller deg at Gud kommer til å bli mer virkelig for deg enn du selv.
He will become more real to you than your circumstances.
Han vil bli mer virkelig for deg enn omstendighetene.
So real.
Så virkelig.
And enjoyable.
Og nytbar.
Just think of these two words. Real and enjoyable.
Han vil bli disse ordene virkelig og nytbar.
Don't you want God to be real and enjoyable to you?
Vil dere ikke at Gud skal bli virkelig og nytbar for dere?
So Christ does this.
Så Kristus gjør dette.
A Christ is everything to the believer.
Kristus alt for de troende.
Christ is the allotted portion to the saints.
Kristus de helliges porsjon tildelt av Gud.
Christ is our life.
Kristus vårt liv.
Christ is the hope of glory.
Kristus er herlighetens håp.
Christ is our necessities and our enjoyment.
Kristus er våre nødvendigheter og vår nytelse.
He's our light.
Han er vårt lys.
He's our food.
Han er vår mat.
He's our water.
Han er vår mat.
He's our breath.
Han er vår pust.
He's our clothing.
Han er vår klær.
He's our dwelling place.
Han er vårt husrom.
For 21 and a half years, I rented a house in Anaheim.
For 21 og et halvt år så leide jeg et hus i Anaheim.
I was thankful to have the house.
Jeg var takknemlig for å ha huset.
I never liked it for one day.
Men jeg likte det ikke for en dag.
But it didn't matter because I actually live in another house.
Ja, men det betydde ingenting for jeg bodde faktisk i et annet hus.
Christ is my dwelling place.
Kristus min bolig.
Christ is God's power and God's wisdom to us.
Kristus Guds kraft og Guds visdom til oss.
Okay, this is just an illustration of what he is to believers.
Dette bare en illustrasjon av hva han for de troende.
B, Christ is everything to the church.
Kristus alt for menigheten.
Christ is the head of the body.
Kristus kroppens hode.
Christ is the body of the head.
Kristus hodets kropp.
Isn't your whole body you?
Ikke hele kroppen deg?
Is only your head you?
Bare hodet deg?
And the rest of your body is something else, someone else. No, come on, be logical.
Kom igjen, vær logisk.
Your whole body is you.
Hele kroppen deg.
So Christ is the head of the body.
Så Kristus hodet for kroppen.
Then he himself is the element of the body of the head.
Så han elementet i hodets kropp.
Christ is the foundation stone.
Kristus grunnsteinen.
Christ is the living stone.
Kristus den levende
steinen. The cornerstone.
Hjørnesteinen.
And the top stone.
Og toppsteinen.
Christ is all the members of the new man.
Kristus alle lemmene i det nye mennesket.
Amen.
So we need to have a little quiz now.
Så vi trenger å ha en liten quiz nå.
Are you ready?
Dere klar?
How many Swedes are in the one new man?
Hvor mange svensker er de det nye mennesket?
How many Swedes? Okay, let's be careful. How many Norwegians? How many Koreans?
Hvor mange koreanere?
How many Finns?
Hvor mange finner?
How many Danes?
Hvor mange
How many Americans?
Hvor mange dansker? Hvor mange amerikanere?
But let's go back to Swedes because we're in Uppsala.
Men la oss gå tilbake.
How many Swedes are in the one new man?
Hvor mange svensker i det nye mennesket?
This many.
Så mange.
This many.
Så mange.
None.
Ingen.
No Swedes.
Ingen svensker.
No Finns.
Ingen finner.
No Danes.
Ingen dansker.
No Norwegians.
Ingen,
no Germans.
Norman.
No
ingen,
French.
Ingen tyskere.
No Americans.
Ingen
no Russians.
Ingen amerikanere, ingen russere.
Only Christ.
Bare Kristus.
Christ is all.
Amen.
And in all.
Kristus alt og i alle.
See, God wants us to realize that in Christ, the triune God, the Father, the Son, and the Spirit has passed through a process involving incarnation, human living, crucifixion, resurrection, and ascension.
Se, Gud ønsker at vi innser at, at i Kristus har den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Ånden, gått gjennom en prosess som involverer inkarnasjon, menneskelig levnet, korsfestelse, oppstandelse og himmelfart.
By incarnation, Christ brought the infinite God into the finite man.
Ved inkarnasjon brakte Kristus den uendelige Gud inn i det begrensede mennesket.
In his human living, the Lord Jesus expressed divinity in humanity.
I sitt menneskelige levnet uttrykte Herren Jesus guddommelighet i menneskelighet.
By crucifixion, Jesus Christ terminated the old creation.
Ved korsfestelse avsluttet Jesus Kristus den gamle skapelsen.
By resurrection he germinated us as the new creation.
Ved oppstandelsen begynte han å gro i oss som den nye skapelsen.
By ascension he was glorified, exalted, enthroned, appointed Lord, and commissioned with the divine government.
Ved himmelfart ble han herliggjort, opphøyet, troninnsatt, utbygd til å være Herre.
Following this he came down upon the church as the all-inclusive life-giving spirit.
Etter dette kom han ned over menigheten som den altomfattende livgivende ånden.
And then we include a point from another outline.
Så inkluderer vi et punkt fra en annen outline.
As the life-giving spirit, He is waiting.
Som den levende ånden venter han.
Have you spent much time in your life waiting?
Har du tilbrakt mye tid i ditt liv med å vente?
In a very real sense.
På en veldig virkelig måte.
My whole life has been waiting.
Hele livet mitt har vært å vente.
I wonder what I've been waiting for.
Jeg undres på hva jeg har ventet på.
Now the Lord is waiting.
Nå venter Herren.
For people to receive him.
På at mennesker skal motta ham.
By believing into him.
Med å tro inn i ham.
Receiving him as the one who expresses God.
Ja, motta ham som
who brings God to you.
Som utgjør ham som
as soon as a person calls in the name of the Lord Jesus, Christ will immediately come into him, regenerate his spirit, indwell his spirit, and mingle himself with his regenerated spirit to cause him to become truly one with him.
Så snart en person påkaller Herrens navn, vil Kristus umiddelbart komme inn i ham, gjenføde hans ånd, bo i hans ånd og sammenblande seg selv og hans gjenfødte ånd for å gjøre slik at han sannelig blir ett med ham.
A new believer must come to know the two spirits.
En ny troende må bli kjent med de to åndene.
The regenerated spirit and the life-giving spirit.
Sin gjenfødte ånd og den livgivende ånd.
The Christ, who is the mystery of God, is now the life-giving spirit.
Kristus som den livgivende ånd. Det er Kristus, Guds mysterium.
It is as the life-giving spirit he makes God real and enjoyable to us.
Det er som den livgivende ånd at han gjør Gud levende for oss.
We need to know these two spirits to be transformed and built up with others to be the body.
Slik at han kan bli omdannet og bygd opp med andre for å være kroppen, organismen, for å uttrykke den treenige Gud for fullførelsen av hans hensikt.
There is the organism to express the triune God.
Som organismen for å uttrykke den treenige Gud.
So we have seen a little bit of the first part of the mystery.
Så vi har sett litt av den første delen av mysteriet.
God is altogether a mystery.
Gud er helt og holdent et mysterium.
Christ is the embodiment of God for his expression.
Gud er et mysterium.
Christ makes God real to us.
Kristus gjør Gud virkelig for oss.
Christ makes God enjoyable to us.
Kristus gjør Gud nytbar for oss.
And this Christ is all-inclusive.
Og denne Kristus er altomfattende.
He is God.
Han er Gud.
With the divine attributes.
Med de guddommelige attributene.
He is man.
Han er menneske.
With the human virtue.
Med de menneskelige.
He is the reality of every positive thing.
Han er virkeligheten av alle positive ting.
He is my country.
Han er mitt land.
I live on planet Christ.
Jeg lever på planeten
Christ. Christ is my atmosphere.
Kristus min atmosfære.
Christ is my sun.
Kristus min sol.
Christ is my physician. Christ is my medicine.
Christus min medisin.
Christ is my recreation.
Amen.
Christ is my life supply.
Christus min livsforsyning.
Christ is my companion.
Christus min kompanjong.
He's everything.
Han alt.
And he makes himself so available to our spirit.
Og han gjør seg så tilgjengelig for vår ånd.
Because he is the life-giving spirit.
Fordi han livgivende ånd.
This is the central vision.
Dette den sentrale visjonen.
Let's stay here.
Amen.
Forever and ever. Amen. Amen.
La oss forbli her for evig og alltid. Amen.
Now we have much time for sharing and I trust the brothers will direct us.
Nå har vi mye tid til deling og jeg stoler på at brødrene vil direct us.
If you haven't spoken before, we encourage you but not force you.
Hvis du ikke har talt før, så oppmuntrer vi dere, men vi tvinger dere ikke.
Okay, the Spirit does not force anybody.
Ånden tvinger ikke noen.
And if you shared once and had the feeling to share something else, that's fine.
Så hvis du har delt en gang og har følelsen av å dele noe mer, så er det fint.
So now it's your turn to express Christ.
Så nå er det deres tur til å uttrykke Kristus. Thank you.